My Milan the Fed, my Milan Africa. Let's see, I'm back again now. Fenty, I see.
Yeah, yeah, yeah. Lord is a powerful spirit. Lord is a powerful spirit. I'm a pastor, I'm a land out Siwe. I'm a pastor, I'm a land out Siwe. I'm a kanika satana. I'm a kanika satana. Ulanda zikole, ulanda zikole, ulanda zikole. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah.
John 4:24, God is a spirit, and those who worship him, they must worship him in the spirit and the truth. The truth is good to say. Ziko lomwe tiku kala moma siku wano antwa yambo mazi tenga kuti wongo nti yesu. Ali yes and pasta machecha chuluka kwa tele kwa tiku so wakola wela. Chivone teni njila njinu yo yesu. Fai pepo kasringa chekulo ndola njila ya winu. Musaka ulule pano zina na wululika kuvela kwamwe antu sana vele pano zina pedulika ngati mpele. Aliyese ali ndi mpavu yochiza antu. Always I wonder kuti mpavu zimachokela kuti mwina poti niyo munachiza osawona ndipo anawo naso. Masiku wano zintu zavuta, masiku wano antu wavula ena sakukhulupilila kuti Mulungu ndi wampavu yefe.
Lord is a powerful spirit. Lord is a powerful spirit. I'm a pastor, I'm a land out Siwe. I'm a pastor, I'm a land out Siwe. I'm a kanika satana. I'm a kanika satana. Ulanda zikole, ulanda zikole, ulanda zikole. Oh, oh, oh. Yeah, yeah.
Opo satana nakanika kutenga upumuyo. Amafuna kutazi tenge kuti yeye ndi perfume. Chifukwa nakanika kupa afumuyo. Sankazi wakuti ambuye ndi zimuoyela kwa mpavu. Ye mama pangisa zuwa nkulo wankuchuluka. Ye mama pangisa kubweleza chimwe mwepa moyo wa munthu. Mbale wangandi kutusiye zose zomwe ukupembeza zo. Bwela kwa ambuye yesu kundiye mzati wako. Just follow the rules of God and you shall be given you all your sins. As for me, ndina choka mo kale kale. Long time ago, ma satana. Pano pandi kuyenda mo wala ndiri mu right way. Anju ambili sakukulu pili la kuti ya kwa pandi nzimu. Osa zizimu kasimu kulota siku chiti kadi. Anandi yanka mapempelo wanga zoti ndi kuvuze ni mau wake osa wopanji ma.
Lord is a powerful spirit. Lord is a powerful spirit. I'm a pastor, I'm a land out Siwe. I'm a pastor, I'm a land out Siwe. I'm a kanika satana. I'm a kanika satana. Ulanda zikole, ulanda zikole, ulanda zikole. Oh, oh, oh. Yeah, yeah.
Mbale wanga jukuti kokoda ndipo azakutsegulila endi pempha ndipo adzakupatsa. Yeah, one love.